Yani xilliyadan xisaab wadaasi in roob qoy ilaa awoodiis ma ka darna meelas marka way ku socotay dhibaato waa in dadka dhammaada guuraka waqti biilaanta kushanta shabeelahaas ila tumay dhowr qof yama sidiida maalmood inka dan weyti dad shacabka ka dhimaneen ilaa hadda maamulku hadalay oo baydhowo saldhiji ayna majaanta soomaalida dhan markun dadkii layaabanta quno maa shariif xasan wajis lay dadkii aaway oo 91kii dagaalamay oo 95kii lahayn yani dad badan waxa ka dhamaadeen oo ulaadiyo labaatan jere ka dhamaadeen in la helo yani deegaan qoran ee oyo yani ilaahay shoo markii lugta balan kale oo qofsadan aan lahayn oyo ku noolada kiinku ergaasa in oo gumaysi walannak oo kale baydho ku jira yani dadka dhan way kaleena ba yani waxaabi inta lug sheega dad inta fiican la ogina lanki una falaano ma baydanki una falaano ma baahan yeedo le yeedo malaab wal baro ma badan wal baro kontrol ku ruuf erge beela wal doorada Soomaali ma beela wal gibsti Soomaali markii wala is weydiyaysan la yaab dadu eeta war waan dad digil ma rafna la raashay la intigaalmaan la hadii ku hal dibaan lahayn Soomaali lamid tahay sekk falaayn inuu al shabaab ku horeen oo deegaankana nabad ku wadana sekk falaan hadii lanka wala fadaw no suuq sida ebmane aadaas anoo ay kale bilay alaykum walaat bay roob salaam wal shaqay korme adduunyada meel walba roogan dadkiyo